Yeah, yeah. We got
the one and only in town.
Poa.
Sio kwa mawazo haya ndo mnichukule kizembe. Nemua mbaya mbaya, mpende msipende. Mawake nfeke msizwa, nojisifia bure. Iko full track ya sis, ikifota na yulo. Na shindo kupiga miss, kutwa nikimia shule. Sintishe kwa maneno, mevuka mengi majaribu. Zaidi ulimi na meno, na wapaka majibu. Kisikia hafu giki, yo huyo ni kunguru. Kikweli hafi chiki kama sumu na veduru. Na zendika track bora, na hoja zenye maana. Dingi mistari na chora ni vyoja wa kila lama. Kwa mwepeso ulimi, sicheze na mimi. Hapa njo makini, hivi unabisha nino wakati na wadondoshe chini. So lazima interviews, kushinda kwenye radio. Wanavyodha ni the juice, na wale wenzio. Marapa watu wazimu, wamekosa ya kungea. Kutajataja majine, vyondalile kupotea. Bakini mbali, won't you ever come near. Nilipo mbali, hamwezi kunifikia. Ziki nafanya kazi, mafala wanaumia. You can mess with my songs, but not my ideas. Kwa fikra sipimiki, hata kwa pima maji. Ni kuimara stingishiki, na ingoja ile siki ataji. Kama awezi game, kakando si force. Nyote mnaikimilia fame, nani ndo awe kiongozi. Sasa limonga refa kidan, tanipa stress. Roundi hii mechina icheza, bila ya zao jazz. Sihitaji psych, eti ndo nkamue mic. I know what is right, nikidai yangu haki. Kama navyojua hip hop, hii ya kuchana. Sikuandi kama tus, mbele ya watu kaifanyo kaonekana. Unaujuz, nachojua kutukana. What shit is that? I speak the fact, wanivamia industry. Na vita kuwa hard, hawajui kuna ministry. Akurani tnasto, kichwa hiki akina spare. Wongo huu bei gali, ni wazi mnateketea. Umotokotea mbali, walisimama kunsubiri. Kumbelu wapita kitambo, nkazunguka mara mbili. Nkiwa mbele yao bado, nikufunga mabao. Mashuti kama Ronaldo, the distance is double. Kutoka kwa wale wa amini vinyago. Mnajipa vyo, mamlaka na nikawapa. Wanayabari ya upeo, hivi kweli ni ya kufuatwa. Shairi wa Swahili na tashtiti zao. Matajiri na maskini, wote chini yao. Hiso nye pes nye upe, hii ni ngumu nye usi. Pitia hapa nkufunze, kufanye mwanafunzi. Let us keep it real, ili kubaki mabingwa. Wale wanawe feel, image kuishinda. Ukija kwenye society, hakuna tena humanity. Vitendo uongea zaidi ya maneno, sijaribu kuchochea. Kama unakosea misemo, silete u King Kong. Nigga, this is my kingdom, kote napewa freedom. No one to reject me, master bila dragon. Na wapatabu ma MC. Najua kesho mbovu, ujengwa na leo mba. Vipi kuhusu wokovu, wale wa imba kwaya. Yuko api rap kondo, kwena rap mesaya. Yule mju kwa majuto, nile wasili kabla. Kuleta ukumbusho na habari hiku wapa. Bila ya ufupisho, ria mstari huu hapa. Usione vibaye, yuko api rap gondo, kwena rap mesaya. Haina afadhali, kwanza tahadhari hoja. Moga kambali na kikambali ogopa. Tafakari moja, lini utaacha kungoja. Fikiria sana, lafu jamini kama soldier. Indo nchakali na tobo wa pande zote. Safari ilianza mbali, saina panda kwenye tope. Ni mzigo usobebeka, dhani titalamiba. Inezekano kagonjeka, badaye ukapata tiba. Hip hop ni mimi tu, nimebakia. Na waundia kamati, wengine wa imbe blues. Hapa wana bahati, habari wa bongo. Kongo dana kuja, daily na musongo. Hondo full na kupa, superstar yule winner. Mbae ni ngumu kuluzi, sani sani langu jina. Winga sio la juzi. Upi wako mtazamo, maoni kama shabiki. Sinaga mifano, siku hapa kutafuta kiki. Kwenye mashindano, niko mbele wanishiki. Tawapa kibano, marapa mwisho wa wiki. The illest rap in town. Yeah, I must own the crown. This is hip hop master. Gangsters, they have to sit down. Likuja na party one, ile party tundo hii. Na koroga koroga gamele spoon kwa tea. I bring back peace, mwanarakati alisi. Lip it slowly, you are Armageddon.